qhenya ngebuve bami ngiyathi qhenya ngemvelaphi yami ngiyintombi buhle bami buyachakaza
Sasa